Morena a o hlona lefatshe moena dumela metswalle. Ho tjhesa haholo ho ba ka hara tabernakele o seng hona, empa ho ba batse haholo ho ba mona. Ke thabo ha re kgonne ho kena ka hare bakeng sa tshebeletso ena. Mme re tsebisitse hore ke tla hlahloba jwale taba ena ya dibeke tse 70 tsa Daniel. Hoo ho tlamanya ntho tsohle molaetsa pele nka kgona ho tswella ka dikitso tse supileng, e leng dikitso tse supileng, dikotlo tse supileng, ditrompeta tse supileng, dikotsi tse tharo, mosadi letsatsing, ho leloko ha tiabolosi e kgubedu, ho tshwauwa ha ba 144, tsena tsohle di etsahala pakeng tsa nako ena. Mme ke ile ka nahana hore ke kenye taba ena pele. Jwale ho a tjhesa, ha re a ikemisetsa ho dula nako e telele haholo ka moo re ka kgonang fela. Mme sena ke sehla seo ka tlwaelo, sehla sa phomolo, moo batho ba sa tshwareng kereke hangata, mme haholoholo mme kaofela ha bona ba na le diphaposi tse kentsweng taolo ya moya le tse jwalo moo ho leng monate. E ka re kabe re na le hono, empa nakong ena ha re na yona. Bongata ba baholo ba rona ba ne ba dula ntle letsatsing le tjhesang. Ha ke nahana ka ho kopa tshwarelo ho batho ka ho hloka phaposi e kentsweng taolo e pholisang moya, mehopolo ya ka ka mehla e kgutlela morao Afrika, moo ba ne ba robetse mong dififong tseo, mme basadi bao meriri ya bona e lepeletse sefatlhong sa bona, ba robale mono bosibu motshehare ba sa suti setsheng seo ba robetseng ho sona, ba sa je ho nwa kapa le letho, ho dula mono fela ho tshwara lentswe kapa a mabedi nako le nako la Morena. Ke nahana ka Mexico moo ho tjhesang hona hoo ka botshepehi, ke ne ke dutse ka phaposi e kentsweng morero o phodisang moya, mme le nna ke leka ho iphodisa ka bonna ho ne ho tjhesa hona. Mme o bona batho bao ba fihla mono ka hora ya borobong hoseng ka hara arena e kgolohadi eo, mme o se ditulo ho dula fatshe. Batho ba kulang ruri, ba eshwa, ba kula bofetse le thopa le bomme ba kulang maseanyana a shwang le ntho ka nngwe. Ho ema hantle mono tsatsing leo le tjhesang ho bidisang ho se moriti kae kapa kae, ha e se mefuta ya fela e mong ka e mong ho tloha ka hora ya robong hoseng ho ya ho robong bosiu, e le fela ho mamela metsotso e 30 ka tolo le ho bona mosebetsi ya Morena. Dula monno o lebella, ho apere diaparo ha di tse boima, ba diapara maria le lehlabula, ke phetho seo ba nang le sona. Mme ke nto o nahana ka ho robala mono dikgweng tseo, ka moo ba ne ba tlisa batho bao ba kulang ba sa kgone le ho sisinyeha. Le India moo ba ne ba hatellana ba nto robala hodima eo e mong hodima eo ka tsela eo ka lepera le malwetse, moo ba ne ba hulanya le ka ntle diterateng le ho ba robatsa motjhesong o bidisang wa matsatsi a tropiki, dififong le lehadima le tsekema le dintho tse kang tseo. Ba ne ba robala mono hantle letsatsing le sefifong le ntho e nngwe le e nngwe ntle le ho tloha kapa ho tletleba fela le ho leka ho tshwara lentswe la Modimo nako le nako, ntho e itseng bakeng sa moya wa bona. Ebe hobaneng ka tshwanela ho kopa tshwarelo hoseng ho ka marulelo hodima hlooho tsa rona, difene di foka, re tshwanetse ho swaba ha e re tsitsibisa. Ha se kgale haholo ke a hopola sehlekehlekeng ho se seng sa dihlekehleke kwana South Seas. Ke ne ke tshwere tshebeletso mono bosiu boo, mme oo ha tsoa sekgolo, oo ha ke so bone sekgolo se jwalo. O hadima lehadima le leng ka mora le leng fela le bonesana, le ka moo meya e fukileng ho fitlhela difate di rapame fatshe. A re tjhe, nkampa ka hlobola suti ya ka hoba ho ke ke ha ba le motho mono. Metsotsong e mmalwa koloinyana ya tjhetshella monyako, mme motho a kokota monyako a itokiseditse ho tsamaya. Mme ka re ho moshanyana a kgona ho bua senyesemane ka re, ho na le motho tlase mono, hathe o ke ke wa fitlha le boholeng ba boloko ba motse ba sebaka seo pakeng e kgolo ya bolo. Mme ka re o re batho ba tswetse mono ka mokgwa oo, ka re ha ra sekgola sena sohle. Ba itse ba batla ho utlwa tsa Modimo, mme ka baka leo ka theohela mono, mme ho ena le mafumahadi dikgarebe, bana ba dilemong tsa leshome ba sa kekitee le ho tsheha le ho budula ditšhapisa, mme ba bua ka bahlankana ba bona lentswe ka leng ba itshwarela ka lona bomme ntle le ho sisinyeha, ha e se ho dula fela le ho mamela. Bitsa a letare fela, mme dikete tsa phama dikele di tshuliwa mahlong a bona, jwalo matsoho a bona a lebisitswe ho Modimo. Ba batlela meya ya bona mohau, banana le bashanyana 17, dilemo tse 18. Jwale ho batla ho le boima ho batho ba hodileng ho mamela, le ya bona. O bontsha ha re sena letho leo re ka dumadumang ka lona ho boko e Modimo e mong hae. Lakatsa ho e tshwara sejwalejwale jwalo ka Amerika yohle, empa ha re e fumane jwalo. Ka baka leo tla sebetsa fela ka seo re se tshwereng. Jwale ke na le nthwana eo ke hlokometseng, eo ke lakatsang ho etsa mona tabernakeleng hape. Good. Let's turn to Psalms
99.
Bolokile. Are petle mo pesalame e mashima robone robong pele re rapela. Ne re tla tsoetsa hona moena level di le montse tsitile. A ke tsiba haiba. Na le ba dile pesalame o sengo. Ke rata fela ho etsa jwalo ke hore putheo ho bala pesalame ho se ho kae. Ho seng ona ke sa dutse ka phapusing ya ka ya ho balla. Ke nahanisisa ka molaetsa ona le lentswe. Wa tsiba ho ka ba hotle hape hore ba bale pesalame ke ho rata haholo. Lebaka leo ke bileng morao nakong hanyenyane ba ile ba ntetetsa ho tswa hole ho tswa Shayem. Ke ka hona ho bileng jwalo ka nna. Mme jwale re sa pheta pesalame ena, ke na le ditsebiso tse mmalwa tseo ke batlang ho di etsa, tseo ke sa tswa di fuwa. Ke pesalame ya 99 eo.
From henceforth, all announcements concerning
what was Wale, the Tibiso Joseph, let's say my Bapi, Niki Kopa, the Tabernacle Mon, the Matsulo, Gita to officing A. Jeffersonville.
Anyone desiring to know of the meeting,
Manimania Lakatan with Tiraka Hadi Kopa, Ikafana Afa, Eleka, Bafana Kamabu Abona, their address, made by a bear pulpiting hat, several to Etra, Busumbona.
A notice will be sent to you in time for.
O tla romela tlhokomediso ka nako o tle o kgone go tlhophisa sa o etela dikopano. Ke gore ka moso motho mang le mang ya batlang go tseba fela mo re tla tshwara dikopano. Re radile tsamaiso ofising kwana jwale ke gore o ka beya lebitso la gago le aterese mona mme re tla o romela karte pele go nako o tle o tsebe mo ditshweetso di tsweletseng mme motlho mo le ditlhogo ya le ntho efe fela e e leng teng. How can fumana munyeta fela wa bona how sa fumana tulu ya simuso mo itanti e mong o re sena e mong o re sane o ke ke wa utlisisa wa ba ka ka le fela ngona le bitsela ha ole address le we be mona ni bili Paul o tla enka le ain ja le wila botso hape hore na ho sa ta tshwara hape mo ina brene na ho sa ta tshola o tshwara di sebeletso tsa police tabernacle le di temo tsa mehopolo mo.
No, the discernment will be given by the
Lord.
We have a brother
named
Neville
that prophesies over the things that we need to know. In any trust, yes, the thing, I would say, pay you too. I can mourn or sing when I.
But he usually has a gift of speaking in tongues. In Pacatrilo, only Nail,
le mofumatsana ya bitsang Agenbright ga e tsedinyana e kgabane e nang le neo ya phetolelo ya dipuo.
And these messages are proving out to be of God because they are
melaetsa ena e paka ga e le ya Modimo go ba ruri ga e tswe taolong e dutse taolong hantle fela. Mme gang fela ga dineo tsena di tala di bokelelana re tla leka go fumana dia hantle gape kerekeng mokgwa wa o e sebetsa mme ke tla phakisa go ba bona. Hape le hore bo dikopano di tle di tswelediswe ka phethagalo go latela taolo ya morena ka moo re ka e fumanang ka go phethagalo. Empa batho bana ba ratiang moaelani wa ka o rialo mofumadi Woods ya gokeletse microfone godimo mona le tape morago mono go gatisa kopano ka sephio sa go gatisa melaetsa eo fela le o e ngwala fase le o bona ga eba e nepile kapa chen le ya bona ke ka moo a e tlhatlhobang.
I know Mrs. Woods is an honest woman, and she's telling me many things that's been said and worked and come to pass. Now,
Joale, how le joale le bola ho ke thuso e ka kang ho nna lapeng ha ke tsena lapeng he temo e o ya meya ka le tlhakore la bo profeta e ntabola dikolo
ni
ka baka leo modimo o nthumeletse thuso mo nka se profeta du bua ka dipuo le phetolelo e leng se profeta e leng se profeta ho bua ka dipuo ho na le mefuta e mmedi ya batho e profeta e mong wa bua e mong o utlwisa se bolwang ke e mong ka puo tse sa tsejweng ke se profeta ruri. Le jwale re tla re ba le ho tsatsi le nne le leng kopano e nngwe le e nngwe mona ha re tshwere mmele ya rona ya ho rapelela kopano. Jwale ho na le motho ya ka botsang na mabapi le neo. Ee ke sa ntse ke na le yona empa ka mokgwa oo ka moo ke e sebedisang ka teng fela ke dipuisanong tse ikgethileng tseo ke di tshwarang mme o ka di fumana ke ya gola ba di beile letlapeng la ditsebiso morago mane.
Ho fumana
tumello le o beya nako ya gago ka Billy Paul moshanyana wa ka
bakeng sa mona kapa dikopanong tse ka morao ho mona kwana ka ntle masimong hohle o tshwanetse ho ba le karetenyana eo Billy Paul a tla o fa yona. Ha o ena le ntho eo o sa kgoneng o utlwisisa bophelong mme o sa tsebe mokgwa wa o tswa ho yona mme o batla bohlale ba morena, eba o ka bonana le Billy Paul morao wa ka e leng mongodi mme o tla o fa karetenyana mme a o behele letsatsi kapa nako. Le jwale ha re tshwere ditlhahlobo tse ikgethileng tseo ke mohla re tla kena mmoho nna le wena. Mme ha o etla basadi ba tla kena le nna le mosadi wa ka. Mme jwale he o ka re tla fumana le o batla morena le o mo kopa tse o tshwanetseng o se etsa. Jwale tse ding ditaba tse nyenyane le tse jwalo di iswa ho moina Neville le moina Hickenbottom le Sister Arkwright le ba bang ba buang ka dipuo le ho fetola ba leng teng mona kerekeng. Ka baka leo re jwale ka batho ba leetong. Ke a kgolwa e ne le Jethro ya itseng ho moshe ka tsile leng le ya bona. A re nke baholo ba mmala mme moya wa Modimo wa tloswa ho moshe le ho beha hodima baholo ba 70 mme ba profeta. Empa dintho tse kgolo le tse boima tsa tliswa pela moshe a nnosi. Jwale rona ha re moshe le bana ha se baholo bao, empa re sebeletsa Jehova Modimo ka ena topallo ya mollo e re eteletseng pele ho ya lefatsheng la pallo. Ka baka leo he ebo ho tla ba le tse ding, ho tla ba le dikopano mme o be le phetolo ke moya mehopolo e tlasa. Ho o tla mpha monyetla he ho dula thapelong le ho bala matsatsing ao ke tsebang hoba dipuisano tsena di tla tshwarwa mme ke itlhophele tsona. Jwale hopolang Billy Paul Brennan mongodi wa rona wa tshimo o tla e teng ditsebiso di tene tape morao mane ka di-trust. Ke tshwere ntlhanyana mona ho tsebisa seo le ho bolela batho hore ba ka bala letlapeng la ditsebiso ha batho. Jwale hoseng ona re tshwere thuto e kgolo mme bosing bona re tla leka ho tswella ka yona mme a morena a ratile sontaha se latelang ntho e nngwe le yona. Ke ne ke sa tsebe ka moo e tibileng ho fitlhela ke e hlahloba mme e sale sephiri ho nna le jwale mme ka hona ke tshepetse ho morena fela. Jwale ho lona ba tshwereng dibibele tsa lona a re phetleng pesalameng ya 99:99. Mme ke tla bala temana ya pele, kuteo e bala temana ya bobedi, re nto bala temana ya ho qetela hohle mmoho. Re tswela pele, nna ya pele, kuteo ya bobedi, nna ya boraro, kuteo ya bone, ho fihlisa temaneng ya ho qetela, mme re nto e bala hohle mmoho. Na re ka ema ha re sa bala lentswe la Modimo.
The Lord reigneth, let the people
Jehovah wa busa, merabe ya tutumela, udutse hara dikerobime, lefatshe ya thekesela. Jehovah o moholo Sion, o phametse ditšhaba kaofela. Abake ba rorise lebitso la hao le leholo le tshabehang, hobane le ya halalela. Ke wena o le matla a morena ya ratang toka. Wa tisitse holokeng o hlaisitse holoka le tokelo ho Jakob.
Exalt ye the Lord our God.
Gorisan Jehova Modimo wa rona le khumame pela bonamelo ba maoto a hae hobane wa halale. Moshe le Aaron ba priesta ba hae le Samuel e mong wa baneng ba rapela lebitso la hae. Banna ba rapela Jehova mme a ba utlwa.
He spake unto them in the
Anna bua le bona a le topallong ya liru. Mme ba boloka ditaelo tsa hae le melao eo a neng a ba neile ona. Jehova Modimo wa rona o nnile wa ba utlwa. O bile ho bona Modimo o tshwarelang. Le ya o ne o pheteletsa diketso tsa bona. Rorisang Jehova Modimo wa rona le kgumame thabeng e halalelang. Hobane Jehova Modimo wa rona wa halalela.
Let us bow our heads.
Arina misuni hlotsa rona.
Truly Lord, these words are
Ruri morena mantsiana ngodilwe abile adotlwe ke mahlanka wa hao dafita. Pesaleme e le bisitsweng ho wena. Wena o hlile o dula pakeng tsa dikerobine. Wa halalela methaba ya hao ya halalela.
Let us draw nigh with
Are ke re atamele ka dipelo tsa rona re se fukileng ka madi a morena
Jesus with a pure conscience. I am with faith.
Ka letswalo le hlwekileng le ka tumelo le kgodiso ya hore re kena ka plus fahlo sa Modimo wa rona.
Let all this audience this morning be reverent. Open up our ears of understanding. Speak to us in wisdom that we might know how we must behave ourselves in these days and in thy presence. We would ask the Lord to reveal to us these secret things that's been hid all these years. As we are approaching one of the most sincere solemn works, thou didst speak of it when you were here on earth and said, he that will live, let him understand. So we most graciously come to the Lord and seek thy wisdom, not knowing just what to say, set in order here a few scriptures and solemnly and wholly depending upon thee for thy wisdom. For no other purpose but that we might know the hour that we're living, we might be prepared for the great thing that lies ahead. Won't you grant it to us, Lord? In the name of Him who loves all that we should pray like this, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us of our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
O se ke wa risa molepo umpe o re loele ho ye mobe ba ne muso ke wa hao le matla le ganya ka o sa feleng. Amen.
Ditsi
dulang fatshe.
Now if any of the men
jwale ha e mongwa banna a batla ho hlobola baki tsa bona ikutlwe o phuthuluile.
And those who are standing around the sides of the wall,
me baba emin pilale lebot hauta wopelwa gele ikutse olukuluile botswala kantle.
Now I think if the children wants to go to their rooms or have the altar,
me jale kinana hore ha bana ba batla ho ya ka dikamorentsa bona kapa na ba se bantshitswe.
The pastor says that the crowd
mudisa ore letswile letlatitse diphapusi ka hona ha re no ba le sekolo sa sonta ba keng sa ba banyinyane. Mereka thabela holo ha bana ba banyane ba ka sebetsa le rena mmo.
As this morning we are having starting a great
ka o seng hona re tshwarane re kala molatsa o moholo o phami o kitile hore o tla bolela ntho e kgolo ho bo ntata lona le mme le ba rati ba lona ba le ntemo mona isita le lona ba banyane ka baka leo re atamela ka tshabo ruri.
If the Lord willing this morning we are taking the subject.
Amorena arata o seng hona renka se hlo sa di veke tse mashume a supileng tsa Daniel.
And this morning we're speaking on Daniel in captivity and Gabriel.
Ne o seng hona re bua ka Daniel go le ho. Me khabariele a fofa ho mo eletsa ka bokamoso.
While Daniel was in prison.
Ya re Daniel a sa bitse thapelo. Khabariele le nyoloi a tla ho mo eletsa.
Tonight I want to speak on the soul of the subject of the subject of the subject
of the subject of the subject of the subject of the subject of the
next Sunday, the Lord willing, I want to
Sunday
of the subject of
the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the
subject
of the subject.
Now, the reason for this
sounds some new news,
and this morning I want to lap over because this is on magnetic
tape of the whole world of many nations.
Always the reason I lap it back is perhaps
Mika mekale baka leo ke o tshwarisang ka morao ke o ba mohlomo motho ka utla tape kgeto la haela pele me a siti ho tshisa seo ke ne ke se bolela ha ke di bisa morao ntong e nngwe.
We have been now for months
e se e le di kgwedi jwale re lekodisisa buka ya ditshelo tshenolo ya Jesu Kriste re fitile mengwageng ya diphuthego dikgaolo tsa pele tse tharo tsa ditshenolo e ne e le mengwaga ya diphuthego ya ba Johane o nkelwa godimo kgaolong ya bone le ya botlhano mme a bontshwa dintho tse tla tla ka morago go mona.
Now on the sixth chapter he drops down into the earth again to see things taking place in the sixth chapter, the first verse, 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 in here comes in the sea, the plagues, the wolves, the locusts, the woman
and the dragon, and the dragon, the dragon, mme ke taba e lebaganeng le nako ya qetelo bongata ba mekaubere mona moo ke rutileng ke ile ka re fela dibeke tse mašome a supileng tsa Daniele di kena mona empa ka se ke ka leka go di tlhasela go di tlhalosa empa nakong ena ka mogau wa Modimo ke ipelesitse go leka go kopa mogau pele a Modimo ke tle ke itlisetse batho.
And in here I'm finding things that Nika mona ke fumana dintho tseo ke sa tsebeng
le ntho e lengwe ka tsona.
And then I've been reading Dr. Larkin's book.
Me hape ke ne ntse ke bala buka ya ngaka Larkin, buka ya ngaka Smith, dintlha tsa ngaka Scofield.
Different commentaries from man everywhere, ho tswa ho banna
hohle. Mme le ha ho le jwalo ha ke kgone ho kopanya dintlha tsa bona ho etsa hore e hlahelle hantle. Ya bona?
So this week I'm planning on visiting the library of Kentucky, some of the ancient astronomy
and times and picking up the old library with all the ancient books I can and le bonyane bo nka bo etsang le o beya tshepo ya ka ka o shwelelela go Jesu Kriste go ntshenolela yona gobane ga ke batle go e bolela ke re ke tseba sena mme ke tseba sane o tseba pelo ya ka o mmametse empa ke a e batla ke tle ke gantshetse batho ba gae dumela gore o tla mpha yona le jale ga ke e so e tsile empa ke tshepela go yena bakeng sa sontaa se e tlhatlhamang goba eo e tla ba karolo e kgolo gadi sontaa se e tlhatlhamang go tseba le obeya dibeke tseo tse masome a supileng e nngwe le e nngwe e na le sebaka se e fapaneng mme ga o etsa jalo o dimatisa mono ga di gotlhele gantle ga di otle botsekeng nkeke mme ga o le jalo ke motlhomong nka se kgone go dimatisa gantle empa ke tla tshepela go morena bakeng sa gona.
And I remember Solomon one time praying.
Make you pula Solomon ha na rapela kana ko engwe me a kopa morena modimo na ka mo nea botlhale ke simba ke se hai.
No extension of days.
E sinke ke letso ya matsatsi ke simbo phelo ba bolelele e se maruwa. Empa hore a tla be le botlhale ba o tsiba mogwa wa ho a hlulela batho ba modimo. Me modimo a hlompa thapele eo me wa fa Solomon botlhale bo ho bani ine le bakeng sa batho ba hai. Neke ka hona ke kopa modimo go ntsebisa se bolelang ke dibeke tsena tse masome a supileng gobane ke a tseba ke yona yona calendara ya mongwa a kgolo o re phelang go ona mme ga o le jalo ke batla go e tseba e seng bakeng saka e seng bakeng saka gobane ke batla go e tseba ga ke bolele ka tsela eo e seng bakeng saka goba le nna ke ipatlela yona ke batla go tseba goba ke batla go tseba mo re phelang teng le nako eo re phelang go yona. Mme ke a tseba gape hoho abi mme batho ba fapaneng ba nile ba e lekanya mme ba ne ba e lekanyeditse morago kwana thaka le e leng ke ne ntse ke e bala a itse e feletse yotlhe ka lesomerobong masome a supileng a dibeke ee go ne o se jalo ka baka leo ka morago go masome a supileng a dibeke ka morago go masome a supileng a dibeke gotlhe go fedile.
So
we are
batho ba tle ba utlwisise pele re etsa hona ke batla go rokela taba ena le tle le fumane go tloa kgaolong ya bone. Jwale gopolang kgaolo ya boraro e ne e le mongwagolo wa phutho ya Laodicea, mme kereke e ile ya ntwa pheletsong ya Laodicea. Jwale ke ne ke leka go tlhalosetsa mosadi wa ka ntho e nngwe ka yone. Ke na le Beki moradi wa ka renkile mefuta yotlhe ya dibuka tsa mantsi le dintho tseo re neng re ka di fumana. Ga di fane ka karabo. Ka nka dictionary ya Bible, ka nka le dictionary tsa kgale tsa Sekgiriki, ka nka ya Webster's tse ding tse ngata, di-dictionary tsa sejwalejwale. Go se le e nngwe ya tsona e neng e kgona e sita go fana ka mantsi kapa karabo ka tsela efe fela. Mosadi wa ka a re, o ka lebelela batho ba rona jwang e leng batho ba futsanaileng le bongata ba rona bo sa rutiang jalo ka rona go utlwisisa ntho e kang eo. Modimo o tla fana ka karabo, o sa tlotele e thataga ka kang. Modimo a ka e kgatholola mme a e nolofatsa. O ba re karolo ya batho bao ba labalabelang, ba rapelang tsatsi leo le hora eo, mme matlho a rona a tsepamisitswe nna le godimong, mme re shebile go tla ga gae, mme ke tiile gore o tla re bontsha. Jwale ke a re bolela letsatsi kapa hora, goba go se motho ya ka tsebang goo, empa ruri e tla re bolela letsatsi la beke leo re phelang go lona ga fela re ka e tshwara. Jwale kgaolong ya bone Johanne o ile a nkwa hang-hang ka morago go kereke. Johanne ka o nyoloa o bone mongwagolo wotlhe wa kereke. Ke gona mo ke ratang go emisa motsotswana fela go bolela gore batho ba bangata ba lebeletse ntho e kgolo e phameng, ntho e maatla e tla etsala mongwaeng wa baditšhaba ba fositse ruri. Mongwagolo wa kereke le tsotlhe tse tla tlhaga kgabareng ya puso ya baditšhaba di ngotswe go tloga go tshenelo wa pele go ya go tshenelo wa boraro mo.
Then the church was raptured and taken up, and the rest
ya bakereke ya hlibilwa le o ntlela godimo, mme karolo ena yotlhe e setseng go ya go fitlha kgaolong ya 19 ke se tlhaela morale wa bajuda go bakereke e nyolohela godimo, mme ke nako ya matshwenyego a magolo. Ga o letho le tla etsala gara baditšhaba ga e se tlhabo fela le ntho tse jalo jwale ka ga re tla fitlha nthong eo le go bona. Empa kereke ka bo yona e tsamaile go ya 13 temaneng ya go qetela ya kgaolo ya boraro ya ditshenong motlhamongwa wa kgolo wa phuthego ya Laodicea o fetang o e ne e le wa go qetela, mme re ile ra nka mongwa wa kgolo wa phuthego ka nngwe nako le nako ntho ka nngwe e e tsaetseng naledi ka nngwe morumo wa ka mong semelo sa bona seo ba se entseng, mme ra e tlisa jalo go theoga le histori go fitlhela ya go qetela e takilwe gantle mono setshwantshong pela le bona, mme ya re ga re teta moya o galelang wa kena mme wa etsa sedikadikwe sa yona ntho eo leboteng le o e semolela rona botlhe gantle mona ka bo yena. Jwale go etsa gona ke a tshepa pheletsong ya gona o tlatla ka ntho e itseng e gologadi le o re bontsha gape gore re nakong ya qetelo. Ke ba bakae ba lona ba utlwileng Kennedy puo ya Presidente Kennedy ditlhagiso le dintho tse jalo? Ke ba bakae ba utlwileng nogo ena gore ka lapele Pherekgong go nogilwe gore United States le Russia mmogo di tla fetwa lerole la folekano? Ke phetho seo re se tlhokang, ke morago go feta ka moo re naganang le ya bone. Ka baka leo ga e ba re le gaufi ga kana go fitlhela banna ba lefatshe lena ba noga ntlhwadi ena gore e tla tla re mpe re fadimee ntho ka nngwe le nakong gantle maipulelo otlhe a entswe ntho ka nngwe e malala a laotswe goba ga re tsebe fela nako eo moreno wa rona a tla re bitsa, mme ga a bitsa nyolohela kwano empe e be re lokile. Mme e tla fitlha nakong eo le sa e gopolang. Puseletso e kgolo ya Pentecosta e a gaotsa jwale. Re bona gotlhe gate ya go qetela e kgolo. Molaetsa o tswile, ntho ka nngwe e malalalaotswe jwale ka tebelelo. Kereke e tiisitswe e kwaletswe ga babe ba eketsa ka bobe. Dikereke di eketsa bokereke, bagalaledi ba atamela Modimo go feta. Dineo tsa moya di tala di ata ditlhotshwaneng. Re nakong ya qetelo.
ke rata thoko eo re neng re tlwaetse go bina kerekeng. Ke emetse go fitlha tsatsi la lemo se sekete le monate motlha motlotlei morena a rona a tlanka monyadi wa gae ya letileng. Pelo yaka ya lla e nyoretswe tsatsi leo la tokolo e monate motlha moloki wa rona a tlang lefatsheng gape go emetswe gora eo. Jale kgaolo ya botlhano le ditimaneng tsa tlhano re a fumana thutong ya rona e fetileng mo re buileng ka molokuli eo wa gabo motho eo re fumaneng goba e ne e le Kereste. Ra e bapisa le Ruthe. Ruthe o etsa qeto. Ruthe o a sebetsa. Ruthe o phomotse. Go etsa qeto e ne e le tokafatso. Go sebetsa go itukisa ga gae galaletso. Go phomola a tsamaya le moya o halalelang go fitlhela selalo sa lenyalo. Go tle ga kakang kereke e tlile ka John Wesley tokafatso kapa Martin Luther tokafatso ka John Wesley galaletso ka Pentecosta koleletso ya moya o halalelang. Mme jwale go phomola go emela go gutla ga morena wa gae ka go phethagala. Molokuli wa gabo rona bagolo ba ne ba nepile ga ba ne ba mmitsa konyana e seng e tla ba tau jwale ka moasupa e ne e le konyana le a tseba ka buka e tisitsweng ga supa. Ga buka e ne nkuwa mosebetsi wa bobuelli o ne o fedile. Jwale kgaolong ya boraro kereke e ne e nyolwetse godimo empa jwale tokololo e tla senolwa ka moo kereke e lokololang e lopolotsweng. Tshenolo ya se etsaetseng nakong ya mongwe wa golo wa kereke le a bona kereke e tsamaile. Ka baka leo jwale o a bontsha kgaolong ya botlhano ka moo a e sebeditseng ka teng, se etsaetseng ka moo a ileng a tshwaya kereke ka teng. Tshenolo ya lebitso la gae, kolobetso ya metsi ka o sebedisa lebitso la gae, bophelo bo o sa feleng, ga o dihele tse e sa feleng, peo ya Noa, polokego e e sa feleng. Dithuto tsotlhe tse golo boitherelopele ba kereke bo ileng ba senolelwa kereke o bontsha ka moo a e sebeditseng ka teng. Jwale mohabo rona o fuwa buka e tisitsweng ha supa ya topollo e tswang ho monga yona wa o qala. Amen. E ne e le mang eo re mo fumanang? E ne e le monga yona wa mantlha Modimo ka boyena. Mme konyana ya tla mme ya nka buka letsong la ya dutseng throne. Konyana ne e le mang? Molokuli wa gabo rona wa gabo kereke ya tlileng mme a lopola Israel. Jele re tla kena tabeng eo go seng gona. Israele ile ya lopollwa empa ya seke ya sebeletswa bona goba ba mohanne.
But the church received their redemption.
Amen. Empa kereke e amotse topollo ya bona mme yena ke molokuli wa gabo rona.
Boaz had to redeem Naomi.
Jwalo ka ha Boasi a ne a loketse go lopolola Naomi a tle a fumane Ruthe momoa molata moditšhaba.
So Christ redeemed Israel.
Ka mokgwa o tshwanang Kereste o lopolotse Israele o ile a phetisisa topollo mme a hano le sa gopola teselo monna ya ileng a thungwa eo ke phetang ka nako tse dingwe metlheng ya ntwa ya boai e ne e le monna ya lokileng a sena molato mme ba go fumana a le molato le yana a le molato ka mokgwa o itseng ke gore a ba le yana nakong ya ntwa mme ba go fumana a le molato mme bana ba tla mo thunya mme monna emo a ya go Presidente Lincoln mme a mongadi Lincoln ke mokeresete monna enwa o ne a tshwile moshanyana ke tseba ba gabo o ne a mpa a tshwile fela o ne a sa ikemisetsa go tlhagisa kotsi o ile a baleya a re mongadi Lincoln e matshong a gago ke wena fela yaka mo lebalelang. Mongadi Lincoln a nka sekgatshana sa pampiri le pene ya gae mme a saena o lebaletswe ke sekepekepe Abraham Lincoln. A gutela tronkong a matha mme a re ke ena ke tshwere tiselo ya gago mme monna eo a re ke gana go e sheba e kabe e na le tiiso e golo go yone e kabe e le ntho e nngwe le e nngwe ompa o leka fela o tshedisa ka nna. Ha se Abraham Lincoln mang le mang a ka saena lebitso la gae empa e tla lokela go ba tokomane e tiisitsweng ka tiiso ya gae le jwalo jwalo ha e ba e tswa go yena.
me monna a mosusume le a monna ya ka hara tronko ana a nagana goba o a swaswa mme a tloa a itsamaye moseng o latelang a thunngwa mme o ba a thunngwe ya ba go kena nyewe ya lekgotla la federal gobane Abraham Lincoln dihora tse 24 pele monna a thunngwa a ile a saina lebitso la gae gore monna enwa o tshwaretse mme mmuso o thuntse monna enwa le ya o le jwalo jwale go ka thweng
Then the federal court of the United States.
La United States. Lir. La fikela kato ena yama hota a federal dar. Swarelo hasi swarelo. Haisa amuhelo. Jale ka swarelo.
And Jesus redeemed Israel at Calvary.
Me Jesus lupuluti Israel at Calvary.
It was not a part to them because
Empa ne se tshwarelo go bona go ba ba sai amohela jwa le ka tshwarelo Empa tshutso nya rona jwa le go di madi beke tsena tse mashima a supile re fumana go ba ba ile ba boela ba amohela tshwarelo ya bona hape
But he redeemed the church
Empa o lopolotse kereke
Then we are pardoned because
Ha o le jwa lo re tshwaretse go bana re amohetse madi a Jesu Kriste jwa le ka tshwarelo ya rona
Now We find that he was our king.
And he took it out of the hand of the Israelite children.
It is a title to redemption. We found that. You remember the study?
It's a title to redemption.
It's an abstract deed with it.
Letsweri holona mosebetsi wa tibalo. Mo modimo ana batle bophilo bo shwa.
In the Garden of Eden, and Jesus, Simunya Edeni, Yaba Jesu ya lukile,
Ashwa Aba Anka Lengolo la tuke,
and was able to break the seals, reveal what was in the
Mea Juana Manula di Tiso, Husenura Seven Silica Harazona, Leo Panakalifa, Leo Ineng Ilila Hai, Hoba Tuba Hai.
Eternal life in him.
He has his own life back out of Calvary. He has his own life back out of Calvary. Amen.
No man has ever been able to
do it. He has his own life back out of Calvary. Satan, Satan, he has his own life back out of Calvary.
The Holy Garden. His bow is majestic to the Father. His name is finished.
Jesus Evangeli, o bile le ditaitle tsenne, re fumane hono. Morada Pita, mojale pa wa Tron. Morawa Abraham, kabelo ya bore. Moramuthu, mojale pa wa lefatshe.
Son of God.
Moramudim, mojale pa wa ntotso.
Royal grand.
Kabelo ya bore. Testamenteng ya khale le ruo, le keke la tshwara o feta dilemo tse mashima a mahlano. Le ka amuhuwa mongalona wa mantla dilemo tse mashima a mahlano.
And on the
Me o le file moputso ka letsatsi la mashume ama. Ka letsatsi la mashume ama hlano topollo le matla ana le biso o kereke ana la hlele tshimo ya edeni a ile a lopollo a gutlisa. Lo rumelwa rona ka kolobetse ya moya o halelelang ka letsatsi la mashume ama hlano. Ya ba renka ntho ena le ngolo. Re ile ra nka mangolo ka mo le ngolo lena. Di le na bewa le tsone la hai. Kamo Jeremia, ho Jeremia mashuma ra rometse meri tshilela. Motswalae ana maele a ile a mosiela mojale fa ya itse. Me bana ba ya khuleo. Itse re ka ke na teng mo ho le yena o seng hona khuleo. Me le ne le bolo pa ka hara pitsa ya le sopa. Ho bontsha mo matla a modimo a leng teng le mangolo le makunutu a modimo a tsijwa ante. Ka pelu. Le ya nla rona la topollo. Yona ntho eo e bulukilwe ka hara le fiso la le tsopa. Le bitso la Jesu le tseno. Refumana hore ntho ena e ne e tiisitswe ka ditiiso tse supileng mme tiiso ka nngwe e phuthetswe e thatilwe mme e ne re gatlhenelo e hlaela o ne a hula tiiso mme a lokolola ntho ena le o bala seo tiiso e se boletseng a nto lokolola le e latelang lengolo le o bala se boletsweng ke tiiso eo le o lokolola le e latelang go le ntsha le o bona se boletsweng ke tiiso eo le seo tshenelo e ne e le sona Ke hantle seo dipiso tsa rona tse supileng tse re tla kena ho tsona haufi re a tshepa e tla sebetsa. Tiiso ka nngwe ha e tloswa bukeng e tla thatollwa mme hoo ho tla bontsha se etsaetseng hantle. Re fumana hore ho na le supa morero wa mehlahlo e mehlano wa topollo. Hlano ke palo mme ho na le bosupa ba bahlano. Dipiso tse supileng, meya e supileng, manyoloi a supileng, ditrompeta tse supileng le mengwaha ya dikereke tse supileng. Ka baka leo le a bona, bo supa ba bahlano ke mohau, hlano ke mohau, mme supa ke phetheo. Ka baka leo e matha hantle fela ka phetheo, le a bona, ke hantle. Jwale ka tiiso ka nngwe e rojwang lentsweng la Modimo e senolela monna wa mongwagolo, mongwagolo o re phelang yona, moya wa mongwagolo, kereke ya mongwagolo. Go tshenolo wa lesome qetelelong re fumana gore ga tiiso ya go qetela e ne e manololwa, re fumana lenyelo le eme ka leoto le leng godima lefatshe le leng godima lewatle, matsogo a lona a phamiseletswe legodimong le mookodi godima tlhogo ya gae a tlhapanya ka ya phelang ka metlha le metlha gore nako e fedile metlheng ya tiiso eo ya go qetela, mme le emele go fitlhela re kena ditisong tseo le go bona moo tiiso eo e leng teng. Ka morago ba le fumane dibeke tse mašome a supileng e ba re bona moo ditiiso di leng teng. Nako e fedile, topollo e fetile. Jwale ke tau le moatlhodi, ke mopholosi wa lona o seng gona, empa ka tsatsi le leng o tla fetoga moatlhodi wa
lona.
Ya borobedi o isa go ya pele temane ya lesomele metso e mene ya kgaolo ya botlhano e senola nako ya go rapelwa ga konyana legodimong le lefatshe mmoo. Buka e tiisitsweng ga supa konyana e nang le tokelo molokolli wa gabo motho. Le o tlhoa temane ya borobedi go ya go ya lesomele metso e mene, manyoloi a mo kgumamela, bagolo ba mo kgumamela, dinkua tse phelang di a mo kgumamela, mme Johanne o ile a mo kgumamela go a bileng a re sebukua ka seng legodimong lefatsheng ka tlasa lefatshe sa nkutlwa ga ke re tlotla kganya maatla botlhale boke bo lebiswe go konyana. Nako ya go rapela morena konyana. Jale kereke e tsamaile go polang. Jale a re phetleng go Daniele le kgaolong ya borobong le ditimana tsa pele go fitlha go ya boraro, mme re ntonka ya mašome a mabedi go ya go mašome a mabedi a motse supileng goba ena ke thapelo ya Daniele fela. Ke batla le ba le gona gape le gape bekeng jwale jwalo go fitlhela o e tshwara.
In the first year of drought,
ka selemo sa pele sa go busa ga Darusi mora lesika la bamele ya neng a beilwe morena wa bakalle, ka selemo se e kalang puso eo nna Daniele ka utlwa ka dibuka ke gore palo ya
dilemo
tseo Modimo a neng a di boleletse mo profeta Jeremia tse neng di tla phetlhega Jerusalema a se a senyeile ke dilemo tse mašome a supileng. Jale e latelang ka phamisetsa matlho a ka go morena Modimo go ithuta go ithusa ka thapelo ka kopo le go itima dijo ka lesela le magwashe le ka molomo. Ka etsa thapelo yaka go Jehova Modimo ka bolela melato ya rona, mme o tswela pele jwalo le jwalo go fitlhela jwale re fitlha temane ya mašome a mabedi. Go boloka nako batho ba eme, ke batla le fitlha temane ya mašome a mabedi go fitlhela re theogela jwale temane ya mašome a mabedi. Ke re ke santse ke rapela ke bolela sebe sa ka le sebe sa setšhaba sa heso sa Iseraele, ke tsholola dithapedisitso tsa ka pela Jehova Modimo wa ka bakeng sa thaba e kgetheileng ya Modimo wa ka. Kwana ga ke sa bolela ka thapelo, monna eo Gabariele eo ke neng ke mmone pele ponong e nngwe a tala a phakisa a fofela go nna e le ka nako ya setlhabelo sa
mantsiboo.
A ntsibisa a bua le nna a re, Daniel, ke tlhaile jwale go neya kutlwisiso ya taba tseo. Go ka thweng gola re ne re le teng moo. O ile a mo fitlhela mokgweng ofe thapelong?
The angel, the man,
lenyoloi monna eo le a lemoa o mmetsitse monna eo, mme ka ga e ne e le wa ga mme itse a ke tlala go rapela lentswe la tswa le molaela go ya leo ke tlileng go bontsha lona gobane o ya ratwang.
Therefore, understand the matter.
Ela lentswe tlhoko o utlwisise pono. Beke di mašome a supileng tse badileng godima setšhaba sa heno le godima motse wa heno o halalelang kapa motse wa
heno,
go kwalla bobe, go fedisa sebe, le go phekola bogopo, le go tlhagisa go loka go sa feleng, le go tiisa pono le boprofeta le o tlotsa sehalaledisiwa. Ke eo ketelo ya megatlhelo e tsheletseng ya o tla gae jwale lemogang. Jwale ka gona tseba ke gona o utlwisi jwale utlwang gore go tloa taelong e bolelang gore Jerusalema o tla tsoswa o gauwe ga e tswile go fitlhisa go motlotsiwa wa morena.
ho tla feta veke tse supileng ka veke tse mashome a tsheletseng a metso e mmedi.
And the street shall be built again.
Mme diterata di tla tsoswa di hauwe le marako, empa e tla ba nako ya mahlomo. Ka mora beke tse mashome a tsheletseng a metso e mmedi, motlotsi wa o tla tloswa, empa e seng bakeng sa hae. Motho o tla senyeha le sehalalelo ke makgotla a morena e mong a tlatla. Morena e mong a tlatla. Bofelo ba ona e tla ba morwallo, dintwa di tla ba teng ho isa qetellong, ditshenyehong di se di
laole.
Monna eo o tla hlaba selekane se matla, utlwang, le ba bangata ka veke e le nngwe, e nngwe ya veke tse mashome a supileng, mme mahareng a veke o tla fedisa sehlabelo le nyehelo, mme manyala a tshenyeho a tla dula tempeleng ho isa bofediso bo laetsweng bo wela hodima
mosing.
Jwale thuto ya rona ya kopano tse latelang tse tharo, tse nne, tse hlano ke eo ntho efe fela eo morena a tla e seno. Veke tse mashome a supileng. Jwale ke tla kopa Doc ha ka kgona bosiung bona ho hloma letlapa la ka mono ke tle ke le tshwae. Ha ke batle ha le ka e fosa. Jwale e ka kgona le bale le nna gomme ho bala ka botebo. Ho seng jwale le tla e fosa. Mme ke batla ho e taka mona tlapantsho. Mme hape le tle ka dipensele tsa lona le dipampiri. Mme le ngole matsatsi ana, dinako tsena le tse amanang le tsona tsohle.
Now the 70 weeks begins, now get this,
jwale veke ya mashome a supileng e qala, jwale o tlisisang hona ka mora ho nkuwa ha kereke. Jwale motho e mong le e mong o tlisisa ho e reng amen.
Now after the church is taken,
jwale ka mora ho nkuwa ha kereke,
Revelation 6:1,
tshenolo tshelela nngwe ho fitlha ho ditshenolo leshome le motso robong mashome a motso mong e hokahane le veke tse mashome a supileng. Ka baka leo re tshwanetse ho ema le ho hlalosa pele re ya hole. Re tshwanetse ho ema le ho hlalosa veke tsena tse mashome a supileng, hobane ha le sa etse jwalo le tla fosa ditiso tseo, le tla fosa ditrompeta tseo, le tla fosa dinkgo tseo, dikotlo tseo, meya e meraro eo e sa hlwekang e kang dihoho, dikotsi tseo tse tharo, bolelebo ha dirakone e kgubedu, mosadi letsatsi. Le tla e fosa yohle ha le sa etse jwalo, hobane e etsahala hantle mona vekeng ya mashome a supileng, ke yona moo e etsahalang. Jwale moprofeta Daniele o ne a dutse Babilona dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e robedi. Lona ba batlang ho kgutlela morao le tle le ipolokele nakwana, mme ke ile ka tlameha ho e lekola dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e robedi. Ho kene kgoleho ka BC
606,
mme ha pono e ne e mo hlahela e ne e le BC 538. 538 ho tswa ho 606 ho sala mashome a tsheletseng a metso e robedi. O dutse Babilona dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e robedi hara bahetelo le ao le jwalo, a dula a ntse a tshwere tlholo. Amen. Ha re kgone ho qeta hora, empa a le mahareng hantle ho se motho ntle ho metswalle e meraro, mme bao ba le dikarolong tse fapaneng tsa mmuso. Empa Daniele a eme a le mong le Modimo, a kakatlela tlholo ka dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e robedi. Nahanang taba eo, ha ke batle ho qala ho rera hoba nka kgona e be molaetsa o rutang. Empa dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e robedi a ntse a tshwere tlholo, mme a sa silafatswa pela Modimo ntle ho kolobetso ya moya o halalelang, ntle ho madi a Jesu Kreste a mo emelang.
With only the blood of bulls and goats and heifers.
Ka madi a dipoho fela le dipudi le dithole tseo a na loketse ho di nyela spirit ka baka la moetlo wa bohetene wa naha eo. Ba ne ba isitswe tlase mono, Jeremia o na profitile ka bona hore ba tlaye.
Now Daniel, oh my, he had begun to see that.
Jwale Daniel, oh kgidi, a qala a bona nako ya tamelo jwale ka rona kajeno.
Daniel began to understand, he said,
Daniele a qala a utlwisisa o boletse ka ho bala dibuka.
And in the first
mme ka selemo se qalang puso ya Daniele ka puso ya hae. Nna Daniele ka utlwa ka dibuka hore palo di leng. Ka hona seo Jehova a neng a di boleletse mo profeta Jeremia tse neng di tshwanetse go phethwa Jerusalema a senyeile ke dilemo tse 70. Jeremia ka BC 606 o profetile ka baka la dile tsa bona le bogope gore ba tla dula dilemo tse 70. Ke a gopola o ne o tlhae moprofeta e mo tsatsing leo ga ke kgone go bitsa lebitso la hae ga jwale. Mohlomong ke ka le fumanela lona metsotsing e mmalwa ga nka sheba morao nakwa. Empa a nyoloa mme a re Jeremia o fosi. Modimo tla boloka Iseraele matsatsi a makana fela tlase mono a re a makana dilemo tse ka
bangpedi.
Jeremia a re a obe jwalo. Amen. A re empa be butle motsotso nna le wena re ke re eletsane jwale ka baprofeta. A re gopola go bile le ba profetileng pele go rona mme ba bua dintho tse neng di fosagetse mme Modimo a sebetsana le bona ka go bolela dintho tse fosagetseng. Ka baka leo re ke re godise empa Morena Modimo o itse go nna go sa setse dilemo tse 70. Modimo a otla moprofeta eo wa bohata mme wa nka bophelo ba gae gona selemong seo. Ka gobane Modimo o ne o boleletse moprofeta eno wa nnete gore go ne go ena le dilemo tse 70. Mme ke batla le lemoe ka moo Daniele le a e ne e le molata a lelekilwe tšhabeng sa gabo a lelekilwe kerekeng ya gae go se tshebeletso e le nngwe ya kereke a sa tsamaye kereke e nngwe go se dipela tsa letho tse binwang ga e seng go bina ka boyena. Gara tsena tsotlhe a nna a itshwarela ka se boletsweng ke moprofeta. Amen. Amen. Go se kereke a e tsamaya go se motho ya buisanang le ye e mong le e mong a ya tempeleng ya boheteni motho ka mong a sebeletsa diseto tsa gae go se dipela tsa bokreste go se motho ya a dumelang jwale ka yena mme dilemong tse 68 go tloa e sale motlhankana ya ka bang 12 dilemo tse 14 motlhana a iswa mono a dula a tshepala go Modimo mme a utlwisisa ka moprofeta Jeremia gore matsatsi a se a batla a phetheile. Ka moo taba eo e ka lemosang pelo ya moprofeta ofe fela wa nnete wa Modimo ka jeno. Ga re sheba morao le o bona se boletsweng ke moprofeta eno wa nnete le o tseba go ba re nakong ya qetelo. O boletse ke utlwile ka dibuka gore Jeremia moile dilemong tse ngata tse fetileng o profetile gore Iseraele e tla dula mona dilemo tse 70 mme nako eo e se e batla e phethile mme yaba o a itlhophisa mme a memela o itima dijo mme a ikgalale mme itse ha melora le kobo e mahwashe mme a gurumetsa tlho ya gae mme a itima dijo le go rapela go utlwisisa ka tsatsi leo re phelang go lona. Mme ga e ba Daniele moprofeta wa morena a ne a ka botsa dibuka tsa Jeremia le go mmeya sebakeng se jwana go esita le Iseraele ga etswa botlhe ba phela ba tswa Babilona go fitlhela le gaeng go ka motosa o itima dijo ka diaparo tse mahwashi le melomo. Ke ga ka kang e tshwanetseng go sebetsa jwalo go kereke ya Modimo o phelang go tseba go ba nako e ntse e nyamela mme ga e sa tla ba teng le o tla ga morena Jesu Kriste mme mileniamo o mogolo o le mothating wa o
kena.
Re ka qeta nako e senang thuso jwang go gembola go tola dikgatampeng ka disonta go se nako ya morena. Go matha fela ga modisa a bua ka ntho e nngwe e o sa e rateng wa ema o tswela ka ntho mme ga kereke e tshwarwa nako e telele gele oa ga o a kgotsofala. Shebang maemo a rona shebang seo re sietsang bapisa maphelo a rona le moprofeta eo monna a le mong muso mo le mong kao fela go se kereke a e tsamayang mme go se eo a ka yang go yo e ne e hileditswe mme e tšhisitswe motse wa gabo batho ba gabo ba golei dilemo tse 68 69 a setse ka dilemo tse pedi ka hona itse ha tala o bala bukeng me a bona nako e ntse e atamela go phethagatsa go tlatsa a ya go modimo thapelong go fuputsa ka
yone
nako e kakang.
What are we doing when nations are breaking?
Re etsang godima ditšhaba di a thuthumela lewatle le a hoba pelo tsa batho di hlolwa ke tshabo nako tse bohloko. Dintho tsena tsotlhe ke mongolo o le
boteng
karogano ya morabe mefuta yotlhe ya bobe e e tswelelang lefatshe le dikgang le dintwa le dikgotlhano le dibitsa tse e leketlile meaong ya difofane mo setšhabana se le seng se ka ka cuba tlase mona se ka senyang lefatshe ka metsotso e lesoa mme dipheisana gang banna ba tlhokang borapedi ba sa tsebeng modimo mme ba sa tsebeng maatla a gae mme moya o halalelang ka gara kereke o tsamaya gara bakgethwa boipontsha a phela ka mora dilengwe tse dikidi tse pedi gore ke ena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Re ka dula jwang ga bohlaswa re ka itlodisa jwang matlho odimo ke nako ya gore re kabe re tlhatlhoba go lebelela gora e kgolo eo e atamelang jwale o badile go jeremia kgaolo ya mašwa abedi ya metse metlhano.
Let's turn over in Jeremiah.
Are petleng o Jeremiah, Paulo ya mashuma ba ya mtsimi hlano, mire baleng se boletsweng ke Jeremiah. Handleng are talent mane ya robedi, go bane ke batla le tshware ru. Ke mane ya shumela mtsimi ke yona e ke ngotsi mona ho ebala, are talent mane ya robedi.
Therefore thus
ka ba ka le o itse ke Jehova wa magot. Ke mpa ke rata ho fe.
I can hear our prophet stand up with
the Lord. I can hear our
prophet stand up with
the Lord.
To me, that's settled. Thus saith the Lord of hosts, because you have
not heard my word,
behold, I will send
angels
and take all
the people
of
the land
into captivity. Send and take all the land
into captivity. Saith the Lord of hosts, because you have not heard my word, and Nebuchadnezzar, moreno wa Babilona, moshanga waka.
And we'll bring them again against this land.
Niki tabatisa hape bolwantsa lefatshe lena le ba aibalona le di tshabatse potile mathukong ke di nele anathema.
Remember them were God's
elect. Hopula inele ba khata ba modimo ba abuang ka bo.
That wasn't infidels. That were church members.
Inese ba hete. Inele maloko a kereke.
Ke tla
gutsisa go bona lentswe la thabo lentswe la nyakallo jale ka re fumana ka jeno rock and roll yohle Ricky le Elvis le o lentswe la monyadi lentswe la nonyana kapa monyadi wa rialo modumo wa lelwala le seri la le bone.
And this whole land shall be desolate.
Le fatshe lena lohle le tla etsa tshinyo. Utlwang ha mo profeta eo ha hoa.
This whole land shall be desolate.
Le fatshe lena lohle le tla etswa tshinyo. Mme ha ke etsise mohlanga e moholo eno wa Modimo.
But I prophesy.
Empa ke profeta hore setšhaba sena sohle se tla etswa tshinyo.
God shall punish this nation for her sin.
Modimo tla hlola setšhaba sena ka baka la dibetsa sona.
Ha
Modimo a sa tloela Israele mokgetho wa hae peo ya Abrahama eo a hlabileng selekano le tshepiso le yona ha sa ba tloella ka tlolo ya ho etsa bobe ya bana ba tletse borapedi ho fitlha setsing ba e na le dikereke tse kgolo le baprista le borabi empa ka baka la maitshwaro a nyehlile le dintho gara bona ye ba Modimo wa ba kotodisa seo ba se jetseng le rona re tla e fumana ka o tshwana. Ke mana le shumela motho mo.
This whole land.
Le patsi lena lohle le tla fetwa tshinyo le makatso. Ke uri motho ka mong o she wa sheba mme uri ke bao ba ne ba phami ha kakang ba shebeng jwale.
And these nations shall serve the king of
Babylon. Mme tshaba tsena di tla sebeletsa moreno wa Babilona ka dilemo tse ma shume a supileng.
That's a lie.
Ke nako e ba letsweng bophilo eo.
That's when you
ke mo hlale kgwe. Mkhonao ya ratehang ine le lesia.
They were in there without a God, without a church, without a song, without anything.
ba le mono ntle le modimo ho se kereke ho se sefila ho se letho moloko ohle ho fitlela moloko o o etsang sebe o shwele tu.
And it shall come to pass when 70 years are accomplished
empa tla re bana di lewa tsa mashina a supileng diphete ke tla galemela moreno wa Babilona le sechaba sa teng ka bogopo ba bona go bolela Jehova ke galemela le sechaba sa bakalle ke le fetole tshenyo ka ho sa feleng mme ke tla hlahisisa lefatshe leo mantswe ohle ao ke a boletseng bakeng sa
lona
a ngodilweng kaofela bukeng ena e leng se profetileng ke Jeremia hodima sechaba sena sohle.
For many nations and great kings bona le bona bona
ba tla bewa ka tlasa ditshaba tse kgolo le mebuso e meho
me
ke tla busetsa bona ka diketsa bona le ka mantswe a bona a matso a bona
bona
Jehova modimo wa Israele o mpoleletse a re
take the wine cup of the fury of my hand and cause all the nations ka shona le
shona sa veiniak o tla ho se nwisa ditshaba ka ofela tseo ke o romelang ho tsona.
In other words, Jeremiah, I'll give you this message. Don't sit still.
Come on, Jeremiah, Jeremiah. Ke o neile molae. O se ke wa ihutetsa, o se ke wa dula nna ile nngwe. O mpe o profetele ditshaba tsohle.
Do you follow it?
Na le sala morao.
Prophesy to all the nations.
Bontsha diponso tsa ka le mika. Me ba tsebe ke hona o bane. Ke close yet.
And they shall drink.
O re dino, di thekese. Di hlanye. Bontsha nyale rumo le o ke rumetseng haralo tso. Ba etsa ntsa tsi lona le. Ba bitsa mo profeta wa bohata.
Call you a compromiser. Call you.
Ba bitsa mo kaeki. Ho bitsa e le hlanya. Senue ka pa molori wa ditoro ka pa madi wa mohopolo wa mofute o itse
batla
hlanya mme lentswe o hlanya ha le thakgolwa le bolela ho lahlelwa ke kelello batla lahlelwa ke kelello e tlile mme ba re a le senatse mothetei eo ya halalelang tsikitsiki eo
because of the word that I will send
ka baka la lentswe leo ke le rometseng harabo.
You see the history repeating itself?
Na le bona we pita ha history. Jeremiah ona sa dumela le ba Pharisee ba bona ba Sadducee ma Herod. Ntwe e fela eo ba ka banyo.
He just put the word out.
Yena ampa antsa le ntwe fela. Ni la ba hlantsa gahlano le ye.
What?
In jole le muha.
And then I took the cup.
Ni ya ba kinga sunuelo le tsona Jehova. Ka se no sa di chaba tsot. Jeremiah ha ka dula lapeng, Jeremiah ha ka dula nalo e le mu e nyinyane empa a seno sa ditshaba tsohle.
Unto whom the Lord had sent me.
Tell Jehovah unto me sing ho tsohle.
Jeremiah
anka lentsula moren.
Beini ya
lentsula hai. Mi beini ke matla a lentsula hai.
Wine has a power.
Beini ina le matla. Beini ke tai.
Beini
ina le matla ho yo.
And I took the Lord's word said Jeremiah.
Miki le kanka lentsula moren. Jeremiah obuletse mika le bona ha
why the power that's in it I actually
pain mata aulo ki a hlakitse ponse nya bona me ba hanne ho lutu
god said then out
modimo wa re ka hona ke tabaisa babilona dilimo tse mashume a supile
that's just what it is
ye se wa ile a se etsa han
the righteous and unrighteous
ba lukile le ba salukang ba ya ka o tshwana
now back to the
jale morao tuto Daniel on ntsa bala.
Yes, saint. Daniel read the same words.
Nana mpela. Daniel o badile ona mantsi a re a bala ho seng hona.
Daniel read the same Bible. The same pump.
Daniel o badile ona Bible. Matsho a le man dipulelo tse tswanang.
The same thing.
Tsona di ntotseng tse o nna ka thuso ya modimo. Ke ka le balwa tsona melaiseng e malwa e latelang. Ntho e tshwanang ho le bontsha hore re nakong ya tatelo
mme
Daniel anka lentswe ho tswa ho Jeremia a theola Babylon mme e ne le moprofeta ya
tlotsitsweng
mme a etsa mehlolo bontshe a kgona ho fetola dipuo tse sa tsejweng mme a etsa dipontsho le meka harabo
leo le jwalo a eme a le mong ka bo yena. Amen. A ema a le mong. Empa Jeremia o ngotse mantswe ana dilemo tse ngata pele ho moo, mme Daniele ha a toloka lentswe a fumana. He, jwale be butle, re atamela nako ya qetelo hoba ke se ke dutse mona dilemo tse 68. Mme moprofeta wa Morena, amen, moina wa ka, moprofeta wa nnete wa Modimo a ipakileng e le moprofeta, o ile a profeta. Ke se ngotse bukeng mona mo se itseng dilemo tse 70 di tla
phethela.
O Morena Modimo, re atamela qetelo. Moloko o wohle o shwile, o tlile o etsang jwale Morena? O tshepisitse o re romelela, mme yena ka bo yena a itlhophisa ho rapela. O Modimo, ha o kile ha ba le nako eo re lokelang ho itlhopha ho rapela, ke jwale.
We see by the letters of the apostles, by the
one who is the Spirit of the Spirit. Ribona kama ngolo amu apostol. Kadi komelo sa moyo hala. Hori, ritasin na ukate. Moyo hala uwae bule. Matasin na ukate la batu. Ika baba kaji. Mashalifi. Marata minati ya nama ufika mudi. Basi na ngutepe ya. Baitele zambabang. Basa koni mwitwara. Liba soyang. Bamuli.
I understand by letter.
You two see sakalo ngolo.
I understand that there
will
be nations. I understand that there
will be
nations.
I understand that there will be
nations.
I understand that
there
will be nations. I understand that there will be nations. I understand that there will be nations. I understand that there will be nations. I understand that there will be nations. I understand that there will
There'll be a perplexity of time.
What are
I read that they're all going to organizations and denominations.
Kibala hood, but I can have a hatong. If you put your tail to Pilin, maybe I shall be silicon is that in our cartel.
I understand that the women will.
You just have a side of a tap for Mamuri Wabona that's in our cartel. You just have a tap for the apparatus, who's running, maybe I might get a side of the tail, but what I see, Haman Sabatama, that's in our cartel.
I understand that the morale will be
going in the
land. I understand that the preachers will be false shepherds. I understand
that
the
preachers will be false shepherds. I understand that the preachers will be false shepherds.
I understand there will be a voice coming to
life saying, "Cry out!" I understand
by the book.
I understand
by the book. I understand by the book.
I understand by the book.
I understand it in the life saying,
"Cry out!" Kere ga ditaba di hlophile hona le u ha mahakana le ntho engwe le engwe ho ma tsatsing a tatelo ho tla fitla tlang ni ke ke ya ba ke sa bo hobe le metsi fela empa ba ke sa utlwa le ntse la nnete la modimo mi ba tu ba tla tswa bo chabela ho tswa bo biri ho tswa le buya ho tswa bo rwa ba ba tla utlwa le ntse la nnete la modimo empa di kere ga ditaba di hlophile hakana mi di pompe ho ba tla sitwa ho le utlwa
I understand that
ke utlwa sa ho ka dibuka.
But in that day, oh God, there will be a branch rise.
Impasatin leo, oh Mudimu, lekala leta atwa wodafi.
I understand that he'll standardize.
You twisi sa hauta rumela Elia na konyeka telo bilatati leo lefi.
He'll have a message that'll turn the hearts of the.
Mio tabale mula eta ota abuse eta dipiru tabana huwanta.
Turn them back to the original. Go back.
Would you put it in the table? Who would
I understand that that'll take place just before the Spirit.
You just asked us to stop. Is an affair of my own to hell. I care about each other. Who would tell about Jude?
And I don't understand by me. How you to seek a little fell. I do by the word, by the written word, that Israel will return to her homeland.
You took a lens, what do Or Israel, it's a hotel at the high lion. Miki Bona, it cannot take.
I understand by letters of the prophet.
You twist a gamma wall of a prophet or Israel, it's a fetus chap.
ba tla hloma tshebeletso ya tempele botjha. Modimo tla sebetsana le yona hape mohla e fihlang lehaeng la
yona.
Baporofete ba babedi ba tla hlaha matsatsing a qetelo le bona mmoho. Ke utlwisisa hoo nakong eo kereke ya baditšhaba e tswang fela, baporofete ba babedi ba tla fihla. Elisha le Moshe ho Israel re tla e tlwisisa ha re ntse re haola. Moprofete a bona hobane nako e ne se phethahetse tlase mono Babylon. Ke han
ariele
wa hlaha e seng o senola fela seo a neng a se botse, empa ho mmolela leeto lohle taba e neng e lekanyeditswe morabe wa Bajuda, leeto lohle ho ya fihla pheletsong. Amen. O ile a kopa ho se ho kae mme a fuwa ntho yohle. O ne a botsitse fela ho tseba. Daniele o ne a leka ho fumana ho tla ya ha kae morena na e tla ba jwale. Jeremia moprofeta mohlanka wa hao moina ka o profetile dilemo tse 68 tse fetileng, mme a re setšhaba sena se tla dula dilemo tse 70 tlase mono. Moloko wohle wa kgale o se o batla o nyametse jwale. Moloko wa kgale wa Pentecost o ile wa hlaha dilemo tse 40 tse fetileng. Dilwane tsa kgale ba bitsitswe jwalo. Ba ile ba hlophisa ba otla ba pia kgantsileng yohle ya Horebe le Nebo hohle moo, empa qetelong re fitlhileng nokeng jwale. O tla emisa e motjha le Joshua ya tla ba tshedisa. Molao o hlolehile, Moshe a feta le ona. Moshe o hlolehile, Joshua o ile a ba tshedisa. Re fumana hobane mekgatlo e setilwe, empa moya wa Modimo Joshua le ntse Joshua le bolela Jesu mopholisi wa rona.
That the Holy Spirit will come into the church, not an organization.
Get among the people. Impa. Ha le ntem mona o seng hona le ba ka ntle kwana mafatshe mo di tape tsena di tla ya teng le fase ka bophara hore re na konya qetelo a seno la leeto lohle o fitlela mo mmuso o ne o kgutliswa ka botlalo mme le dilemo tse 60 di kena. Oh, e ne e le molaetsa wa kgabari e a re ke tlile o bolela hore ho na le dilemo tse 70 beke tse 70 le jwale tse badileng hodima setšhaba sa heno tse badileng ho ya fitlha qetellong ya moloko wa Bajuda. Ho na le beke ya 70. Jwale hlokomelang seo a se boletseng hore jwale ho tloha taelong e ntshitsweng ho tsoseletsa beke di 70 tse badilweng hodima motse wa heno. Motse wa heno Babilona ne se motse wa ha. Ke mang motse wa habo ne o ne o le ho kae? Jerusalem. Jwale ha re fihla ho supa kapa thatiseletso ya mekgatlelo e tsheletseng, re tla fumana hore motse eo ke o e theola le o paka hore e ne e le mang ya o fumaneng mo o tswang teng. O tla ema nako e kae? Na o tla hauwa hape ka nako e fe? Re boloketswe dintho tse kgolo. Beke di 70 tse badilweng hodima setšhaba sa heno le hodima motse wa heno ho kwalla bobe. Jwale ha re Daniele ke le pela ele o mmoleletse hore beke tse 70 e ne e le ke bolela hore dilemo tse 70 di ne di se di batla di fedi di fedi 68 ho haela lemo tse 2 fela. Mme re a fumana hore boprofeta ba Jeremia bo otlile hantle botsekeng dilemo tse 2 ha morao ba ile batho. Nehemia a tswa mme a fuwa taelo ke morena mme a ha lerako nakong tse bohloko. Ba ile ba sebetsa a re lerako utlwang taba ena kwalla bokgopo ho fedisa sebe ho fedisa sebe homa Bajuda di badilwe hodima setšhaba sa heno e seng hodima Bajuda baditšhaba hodima setšhaba sa heno Bajuda le motse wa heno e seng New York e seng Boston Philadelphia Chicago Los Angeles Roma empa hodima motse wa heno Jerusalem le o kwalla bobe ho fedisa sebe.
Make reconciliations for iniquity and to bring in the everlasting
righteousness.
And to
seal the nation and the prophet and the Lord of the Lord. Watch. Tseba ke hona o utlwisise hore ho tloha taelong e bolelang hore Jerusalema o tla tsoswa ho hauwe ha e tswile e ne le motse wa habo ho fihlisa ho motlotsuwa wa morena ho tla feta veke tse supileng ho tse mashome a emang ho fitlhela re kena tabeng eo o kgidi eo ke hlonolofatse eo ke tla nka thapo mme ke nto ipofela sebakeng sena mona ho e senola tsela yohle o theosa ore nkeke ka o bolela fela jwale gore dilemo tse pedi tseo di se di batla di fela go phethela mme botlhe re a tseba gore ba dutse moo dilemo tse mashome a supileng hantle mme ba tswa ke taba e boletsweng ke moprofeta hantle mme Yesaya kapa ke bolela gore Daniele o dumetse moprofeta eo ka gona ke enwa moana le teng a itlhophile go loki mme jwale ga gabare ele a fitlha o ile a re ke tlile go bontsha leeto lotlhe go senela dintho tsena ke ore leeto lotlhe o ya fitlha pheletsong le ya bona shebang manyala a tshenyo a tla dula tempeleng go fitlhela bofediso bofediso ke pheletso ya dintho tsotlhe ke tla go bontsha se tla etsagala jwale utlwa e tshware nna Daniele ke romile o moratuwa legodimo
And I heard your prayers, and I've come down now to tell you what's determined for the Jews and Jerusalem.
From right now, until the consummation of the consummation, Jerusalem,
If we can find out what these 70 weeks are,
re tseba mohla bofediso
oh my god
o kgidi modimo o re thuse go botsia
it tells us exactly somewhere in these pages
e re jwetsa hantle kae kae mathepeng ana hantle o tlwa nakong eo go fitlhela nakong ena go fitlhela bofediso mme keke ya e fosa le ka motsotso o le mong ka moo lentswe le legolo la modimo mohla modimo o ne o etsa lefatshe mme o le theya tselaneng ya lona mme ke ne ke rera bosio ba bong sonta bosio ka moo go seng letho le tlholegang fela lefatshe lena le phetoa ka phetheo ga kana go baka o bolelang gantle motlha letsatsi le kgwedi di tla fetana dilemo tse mashome a mabedi go tloa jwale go fitlha motsotsong wona ona nka se kgone go le jwetsa supa nako efe fela eo re nang le yona lefatshe e tla latlha metsotso e mmedi kapa e meraro ka kgwedi kapa e eketse metsotso e mmedi kapa e meraro e gabane ka go feta eo re e fumanang
Because
re ka se kgone go etsa letho le e phethaetseng gakalo gobane go na le ntho e lengwe fela e phethaetseng ke modimo mme modimo le lentswe la gona ke ntho e le nngwe ka baka leo lentswe la modimo le
phethaetse
mme ga re ka fumana matsatsi ana re tla fumana gantle motlha bofelo bo fitlhang ya tshwara e badilwe go fitlha bofelong temane ya mašwa abedi a metsemene
Thy people,
and thy holy city, which is Jerusalem.
Mabapile
manyala a bofediso le ya bona sena se bolelwa Jesu o buile ka yona go Matthew kgaolo ya mashamedi a metsemene mme re a fumana ya Matthew wa mashamedi a metsemene le 15 jwale e renke le fumane ka potlako ruri le tle le bone seo Jesu o bua ka yona ntho eo mona o lebisa morao go Daniel Matthew mashamedi a metsemene le 15 go lona ba lengolang ke batla gore lona e mo le e mong jwale gagolo bosing bona le le sonta a se tlhatlhamang le tle le dipensele dipampiri go ba reyana ntle le ga o na le tape 24:15 mme jwale tla re ga le bona manyala a bofediso a boletsweng ke moprofeta Daniele nahanan bona ke magolo a mane le mashome a robedi a metso e meraro nne tano dilemo tse mashome a robedi le metso ya tsiletseng pele gona dilemo tse magolo a mane le mashome a robedi le metso ya tsiletseng pele gona moprofeta Daniele a emeng nalong e halalela jale shebang bebeleng tsa lona e ka masakaneng ya balang a lemoga
Jwale o bua le bajude, ba batla ho tsiba, ho tla etsahalang ka tempele e, e tla sengwa neng, e tla tsoswa neng, nako e tla fihla neng, moo sa tlo hlola o sala lejwa hodima le leng, e tla ema nako e kae. O boletse ha le bona manyala a bofediso a eme, mohla Daniele a eme ngalong e halalelang, ha le bona sena se hlang ya balang a lemohe seo a buang ka sona. Ke ka hona re rapelang Modimo ho phetisisa seo hakana. Ho ho sa tlo hlola ho sala sebete se le seng sa pelaya. Bane ha re a lokela ho kenya boitlhalosetso ba rona dinthong tseo, e ka kgona e tle ka burialo morena. Ka baka leo ke tlwela hona mona hantle ho fitlhela ke utlwisisa. Ho mo senolela dintho tsohle manyala ao, mme le hopole e na le meelelo e menahaneng jwale ka ho bitsa mora wa ka e kgapele. Jwalo ka Israele e ile ya bitswa, ho bile jwalo le ka Jesu mora wa hae ya bitswang. Mme ho o tla etsahala ka ho phethahala jwalo ka ha ke eme mona ka ho tia. Mme o e sebeditse ka mokgwa, mme o ipatile ka hohle, o ipatela kereke ka hohle. Oh, ha re kena nthong eo, utlwisisong eo ya mekgahlelo e tsheletseng, ka moo a ipatisitseng kereke ka hohle, kereke e tle e fadimehele motsotso o mong le o mong e sa tsebe mohla a natlala. Empa jwale, mongwaha wa kereke o se o batla ho fedile. Ka hona, ho itukisetswa ho kgutla hape, ho itukisa fela. Ke mangolo a mang a bohlokwa-hlokwa ka hara buka. Le bolela ho kwalwa ha setjhaba sa bajude, batho ba bajude. Lengolo lena, beke tse 70.
It discloses and tells exactly from the time that Daniel.
Ke hlalosa le ho bolela hantle ho tloha mohla Daniele a ne a qala mono ho fihlisa pheletsong ya bofedisi. Ke e nngwe ya ditshupanako tse kgolo. Ke ba baka e ba nkutlwileng ke re, ha o batla ho tseba tsatsi la beke, sheba almana. Ha o batla ho tseba nako eo re phelang ho yona, hlokomela bajude. Ke hantle, ke eo almana ka ya Modimo e nkilweng mona hantle. Moithuti ofe fela wa thuta Modimo, moithuti ofe fela wa Bibele, mang le mang o tla o bolela hore ena ke tshupanako, bajude.
Now what time we got?
Jwale re na le nako e kae? Re fela batho wa tjhesa.
Ha o
moo amanang teng le baditjhaba. Ditiiso tsena tse supileng, dikotlo tse supileng, dikotsi tse supileng, ditrompeta tse supileng, ha di amane le ka ntho e le nngwe. Kereke ya baditjhaba e tla be e le kganyeng nakong eo. Ha o moo e re amang teng kereke ya baditjhaba, di sebetsana le Israele fela. Daniele, setjhaba sa heno le Jerusalema. Jwale, mme e hlalosa dinnete tsa hore Modimo o sebetsa le bajude ha ba le lehaeng la bona fela. Halleluya, ke yona moo ke nahanang hore e otlile botsekeng hantle moo. Ba leka ka mehla ho e beha ho tloha mohla Israele e ne e le mehleng ya Daniele. Mme mongodi e mong e moholo, hobane ke a tseba ba bang ba balatedi ba hae ba dutse mona, nkeke ka e bua. Empa ke ka baka leo ba ileng banka ntho ena yohle ya bohala. Na le tsebile ka bona Mamelodi pele ba fetoha masabata tseo ba se entseng hodimo mona ka 1919. Ba ile ba itlhoma diphuka tsa bona le bone yohle pampiring ya Korea, mme ba hlwella hodimo mona ho fofa hoseng ho. Hoo e le ho nka veke tse 70 tsa Daniele. Mamelodi ha morao ya tla ka mofumadi Ellen White e le moprofeta wa bona wa mosadi a nto hlanuwa, mme ba ipitsa Seventh Day Adventist, mme jwale ba fetotse lebitso la bona The Voice of Prophecy. Ya bona mabitso a mararo a fapaneng a mokgaole mong. Jwale empa ba ne ba fositse hoba ba ne ba leka ho beha veke tseo tse 70 ho bajude le baditjhaba mmoho, mme o bua mona ke bakeng sa setjhaba sa he. Mme Modimo le ka mohla ha e se o sebetse le Mojude a le ka ntle ho Palestine. Mme mohla Mesia ho 70 le veke tse 2 a ne a kgaolwa, e seng ka baka la hae, bakeng sa rona o ne a kgaolwa. Israele ile ya thalangwa, mme le ka mohla ho hang ha e se o kgutlele le hae nna yona ha e se o fihlela dilemong tse mmalwa fela tse fetileng. Ka baka leo nako e ne sa ballwa mongwa kgolo wa kereke mono. Ya e tshwara na? E keke ya ba 1919. Nka le supisa hore ho na le taba e hlahileng ka 1919. Empa ke mohla lenyolo ileo, molaetsa wa lenyolo ile ya boraro o ne o kgaruwa, mme kotsi e tsholo hantle haholo. Empa e ne ke mohla ntwa e emisang ka mohlolo. Re fumana taba eo kgaolong ya bosupa ha re fihla ho yona. ha re fitla gaolong ya bosupi ke kopile botlhe ke rata taba eo gangata ya bone motlhamolatse wa lenyoloi o ne o re thiba meya e mene ya lefatshe go fitlhela re tshwaya bajude batlhanka mme jale ba nile ba lebelela go fitlhela mongwe a otlhe wa baditšhaba o fedile jale ga a kena ke gona jale motlha a tshwayang bajude dikete tse legolo le masome a mane a metso emene di amogela moya o galelang ke teo dikete tse legolo le masome a mane a metso emene tse tshwauang tshenolo wa bosupa lebadi ya ba ke bona palo e kgolo e seng e le legodimong johanne a bone ba mefita yotlhe dipuo le setšhaba mme ba ema pela modimo ba tshwere dipalo e mo matsong a bone ba apere diaparo tsa tshweu ba bina halleluja amen phanya botlhale thoriso bogolo maatla go modimo wa rona ka mehla le mehla amen ba hweletse johanne a sa utlwise motlhang oo empa a hetla mme a bona thabeng ya sinai thoriso
144,000.
Majude, basadi, dikere. Basa kaba ikhumati sale mekhato ya letho. Luther, Methodist, Baptist, Presbyterian. Empa sale le majude ho tswa tshimolo.
Orthodox.
Me bana ba shomile tempele ya bona mono ba rapela thabeng ya Sinai. Ke ba di ke kholo mashume a mane le metse e mene bao. Ke ka mora o feta hata ba ena. Kere ke se ikene khanyeng ya bona. Kabaka leo, mungadi Smith unafosi, unialukete jualo, vane leka kwa na juangu kinyele tataba, eo klasi mwona ka 1919, unisadiki kholo mashume amane le metu ye mine, letabele kutesi, hubu rasla eti hape, ya bon, letabele kutesi tuto ya hubu rasla eti hape, ya uri jesa utile ka 1914, ka 1919 anka kereki ya hai, meha juale kimi minu o pila o zama ngose lefasin unse utsusa, uya limite lang kuhunu, limite lang tatemu hulu, mi unzaba tsusa, hao bose ine ine ma rasla eti.
Amen. It don't make sense in the world.
Ha ile tikela lo lentsi, ke ke ya loka. Che mongadi, ha ile. Empa modimo tshwere nne.
God's the one who can reveal it.
Mi modimo ke ene a ka isenola, le ho ikinya mono. Le ho bontsha rona han. Ya bona, ke dumela ka ye. Ha ke tsebe ke lo bulela nne.
I do not know, but I'm believing.
Ha ke tsebe, empa ke ntse ke dumela. Ke dumela ka ye. Ka baka leo le a bona modimo a e seo sebetsang le bajude ke batla le boloke taba ena megopolong ga fela iseraele ke motlha ke ne ke leka go bolela moina ya dutseng mona ya buang ka go etela iseraele e tshole go iseraele e tshole go yone lona batho ba buang ka go sokolola bajude pele molatsa ona go feta le tla bona gore ke go rialo morena ka lentswe le ka moya Israel ta sokolo tshaba sohle ka bosiu bo le bo bibili itsang empa e fangedi ha ya libiswa ho bona le ho bona le ba kwini ba malwa ba fa puile le ba jwalo ba kena ka hare ha le ka ntle ho mmeli wa sehlo ba juli ba kena me ba boloke ke ne dumela ho ka pelo ya ka yose empa ho pulang ha fela Israel e le ka ntle ho tshaba sa yona ba ke ke ba boloke jole ba khu me ba tla pholoswa tshaba sohle ka ho fela ka tsatsi le le Bibele e itsalo ka tlile le nne ka khutlisetsa ka botlalo Israel yohle ho modimo han
There will be such a mighty thing strike Israel one of these days
Botla ba lentwe go lo akana e khatlo Israel le nne matatiana ho fikela e sisintse tshaba sot
Even the prophet cried out and said
Ke sita le mo prophet a wile a hweletsa miar o entse taba ena ka letsatsi le leng ka letsatsi le leng ba tla e bona ho tla hlantsho e matla ha
My opinion will be a mighty prophet.
Mo puleng wa ka o tla sa mo prophet ya matla me a eme pla Israel. Me ba godisa hore Messiah eo o santse a phila. Messiah yena eo ba mo hanenki. Ba ba bibili eo e nyane hona jwale. Bibili ya Israel. Ba ba o tla mo rao ya pi. Ka mo ba ba lang ka teng. Me le tsiba ka mo puo ya sejule engwe tsin ka teng. Me ka ba ka leo. Ha ba e bala. Me ba bala eo Lewis Petrus aba romela tsin yona. Bibili tse million. Ba ile ba re ha ba Jesu eno ine ba jude ba o ba tsi tsi ba tsa tsa di ran le tsa mo ba se o tsi le to ka ntho e ka messia ni ya re ba sa ithopise ka o khutlela le ha ina bona khale ba la tola o pala ma dipani tseo ba ne ba le makane ho moya se khale kha le ba la taba e o makasini wa lu ke ba ba ga ba ba di le ga tsona tseo ho lu the times ile ndi maka khale e hlile le ba di le ya bona ba la tola o swela mo no
ha
bi e wa le khepo ya tsela ka pele mo mea ho pulang mo proktwaro na o boletse ha re tla go tlhela le ha eng ka diphio tsa ntse haleluya chaba di a thotumela Israel ya papama bonso tse o bibili e boletseng matsatsi aba di chaba abadilwe ka tsietsi tse popotang go tlelang o ba hasaneng ha bolona
limpe
le papame
na kore na khwa tereke ene shopisa modimo sa kang wifi la shelefe me aske a hlola a sebedisa a sebedisa na le yona ha mpulele mo sha a kileng a tsosa lutren ha wesley le methodist ka pa ya mo pentecosta le ka mo sha mo ka to o wile a rapa la mono me wa bola wa ba wa puta
god took individuals
modimo ile a ntsha batho ka bong me wa le ka o supisa batho morao le ha e labo Me happy, but why never fuck all the house? Never said to Abbasad. Come to the oil and what he harata of each other would be the Mukhat Omo. Wamu Eta and Wanadi Hede Habedi, who fit a Kamo Analekatin Kalu.
But somewhere, surely,
if a guy guy ruled his own one of the moods, Ewaka de Matua, I will. Yeah, taking a take on a little boy. Urapedi, what will hop? Ya ta tshibela batho morao le fikela kreste jesu morao go pentecoste ya tshimologo le moya o halalelang wa o tala ka diponso tsa mantšha le metlholo ya manna ruri o na le e mong kaekae ya sa tlo tsenyetseya tlasa mofuta o fefele wa tlatlapo a balee a tei kalala awe ntho e fefela e sele ya tla dula le yone modimo ga o tlhonolofatse iseraele pele e fika lehaeng la yone
God will never bless you a Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, or
Methodist, Baptist, Presbyterian, Pilgrim, Holiness, Nazarene, Kerakia Mudimu, Kapa Kapa Mukhatwa, Pentecost.
He'll never bless you. Come back to the homeland. To the beginning. Back to the Pentecost.
Pentecost.
And when the power of the living God changed.
Hama atamu dimu opilang ana fetu la dikiteo sabatu. Mi utuchi sa dipilu tabu anaka mulu amu dimu. Abo ensanjo yasibi. Isi misholo eko bibiteng. Isi mbushaja na bakelelo mo enzo ikimu. Isi nisi suamo sabu fu. Ni ukena beisho nyadi koto jale kari ifumana Amerika. Imanya kashoman kente e kulu ufita. Kapatiman ya kabande matwile afiti sanga bunga. Ho weza papan isi humu dimu.
Wants the people honest.
And
we all got a right to be sure.
What a great
place to see if we can have a power to our organization. To this grace. He wants us back to the truth. Back to the spirit. Back to the right life. Back to a higher way of
Morao moye. Morao le sedina nit. Morao mileng ho Christ. Morao niti a ka re tsonolo fatsa Juan re sebetsa tshe a ke a tsonolo fatsa Israel o fikela ba khutila le fatsa na pal
me
ja ba fikela le fatsa na pal me tsolo le mi ka ya kala ya e
a
ruma monna harabo ona hand ya bitswa mo mo she eno a thewa kang ka tuta bo modimo e bentsitswe na wile a thewa ka di kharata tsa bachelor of art
did he come down with a LLD PhD
na o thewile ka LLD PhD
Come down with the power.
Yeah,
Jehovah.
Atewa kama ta Jehovah. Lika mulai.
Kuta.
Sutan na he ena liele hae.
Return, O dispersed, to your own.
Hallelujah.
Amen.
Kuta o wena ya kalani. Kutela he. Amen.
Nearly 2,000 years, the Jews have been in the homeland. Back to the 400 years,
Amen. Alpha. How can we take this from the Lord? We had to take this from the Lord. 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 We had to take this from the Emperor of Rome.
On the rejection of the Messiah.
How should we go to the nation and go back to the Lord? Go back to Jacob, Israel. Morao khnesi mashama la metsimine na mashama la metsimihlanga. Lo bontsha morao mo lo ka mo a tsona fa itse ba patria re ka bao. Lo ba bolela hantle mo ba tla ba emete ma tsatsing a qetela. Me ka le supisa hantle. Ke tshaba ka seng sa Israel. Morao ka mo wa Israel. O yeme hantle fela di tshabeng. Mo e boletse gore e tla be e le teng. Me ke rona bana ka jene. Mo jule e re mo tsiba. Ha se mo jule wa sibili eo.
Mo jule
wa mo khontho keo ya orthodox. Ya sakang a itsila fatsa ka dintho tsa lefatshe. Ya sakang a me a ikhumatisa dikerekeng tse di. Ke bona ba khutlang kwana. Ba phela ka cheese le bohobe. Le siko nya tha. Ha ba dumelwe ka hara motho wa gala. Ba ne ba loketse ho haelwa motho ka lehlakoreng lena. Lefatshe leo e seng la motho. Ka di machine ka ne tse o mang mahlakoreng bobedi. Empa se tala se hlahisa meneko ya so.
Amen,
happy amen. Na koi hau. Ishmael and Isaac ke baba e mmono ba tekisana ka lefatshe le joale empa ke la Israel. Ha o ka ya Jerusalem e ntsha ba ke ba o dinela ho kena Jerusalem ya ga. O tla tlameha ho ya mo pele le ba o hlalosetse ntho yohle. Ma Arab ba ntse o isa le hlakore le leng ke bana ba Ishmael ba.
There's coming a time when God
Impa Eman, ho tana ko e bana ba modimo ga tla e hapa ke han.
Jerusalem
o tla ha ua ha. Ke sa bela sala tsatsi le tsatsi tsa hlo. Me antichrist o tla ha sa le kana di beke ntse o tla o katela tse supile. Me mo hari a yona o tla roba sala kana seo go ba nela bo hle bo katoliki. Manyala a tla ja le a ho di mantho yo hle ka mogwa o. Me intano ba pheletse.
Watch.
Sheba, beke tse mashume a supile.
Yeah, they're near 2000 years.
Ise ka ba di le motse di kitse pedi ba le si ba tlhubile jwale ke ba thu ba jwale ka mohla o thatafatsa mpilo ya fa o ne a loketse o thatafatsa pelo ya Hitler di milioni tsa bona tsa shwa.
Look at this Eichmann, guilty of killing
Sheban Eichmann enwa o molato wa o bolaya ba jude ba di milioni tse tsiletseng di milioni tse tsilela tsa bo ne ya ba thu masia bana ba thu ba hudile ho se ba bolawa Eichmann o ne a le mo.
Look at Russia
Sheban Rashi kamo le balele kile mono
baba
khanela hohle ibile tshaba senya tshwe impa ka bakala le ratla bona la chelete ba khutla ha impa palonyana eo e khutla Palestina amen baina hali bona itala e khutla le hain layo bona le bale kanin mo huye tsa ba ka ba ndiki khulu le mashine amane ame tswimine.
What's happening
ni huye tsa hala.
They all know they're Joseph.
Ba tla tsiba Joseph wa bona. This is tunye e mong ha. Ni bo she ba eme mo. O emela ho etsala ha yo. Ni yona hora eo.
The nations has declared a nation.
Di chaba di patela ditse ele se chaba se le mo se fitileng sena.
Ha
ho u fika re atame se tatela. Kere ke ba di chaba e tsamai. Ka ba ka leo. Na ko e fika pa efe. Modimo ka nna ware. Israel ke se chaba sa.
On that is the Gentiles are
fit. Ai fika ho fedile ka ba di chaba. Bata hatake ho buletse Jesu Matthew a shebe na mutumine manyala a bofedisi
they'll trod down the walls of Jerusalem until
bata hatake la marako a Jerusalem ho be o fele nako ya ba ditsha ba ho ho fete ba jule ke hona ba tla khutla Jerusalem ho hloma tempele botsha le tshebeletso ya tempe le tla ama yo hle melaitseng ena e latelang. Ke ke tsema shima a supileng ka morero o me khatlo etselela. Jo le pele ke kwala ke tla e bala ho ba itlabe e sele nako ya rona ya ho ya hai re ntse go khutla hape bosiung bona ka hore ya bosiung. Pele pele hai ba lentse le ngola.
Ho
kwala bobe.
Daniel the 9th chapter.
Daniel ga le ya robo. Ke bona ba shobile metsi mine.
To finish the transgression one.
Ho kwala bobe wa pele.
To make an end of sin.
Ho ferisa sibi wa bube.
To make reconciliation for iniquity. 3.
Ho pekola bogopo wa boraro.
To bring in everlasting righteousness. 4.
Ho hlaisa ho luka o sa feleng wa bone.
To seal up the vision and prophecy.
Ho tisa pono le bo profeta wa bohlano.
To anoint the most.
Ho tlotsa sehala le isiso wa botsilela.
That's what we'll speak on tonight.
Miki se re tla bua ka sona bosiung bona. Modimo wa phetha. Jale be butleng. Ere ke phetha hape le tle le fumane.
First,
pele
the transgression.
Kwa la bobe.
Second,
bobeding. Mo felisa sibi.
Third,
boraro. Mo pekola bogopo. Boneng. Bo hlaisa ho loka ho sa feleng. Bo hlanong. Bo tisa pono le bo profit. Bo tsileleng. Bo tlotsa se hala le ditshisi. Ere ke le balla yona jwa le ho tswa bibeleng. Kiti mana mashobe ya mtumine
7 weeks are determined upon thy people.
Le badile ngudima shaba sa henu ba Juda.
Le udima
mochi wa henu o halalela.
Israel
ba Juda Jerusalem. Ho kwala makhopo.
To make reconciliation.
We ga di pheko sa bogopo. Tha. Ho hlaisa ho loka o sa feleng.
And to seal up
the vision. Le udisa bono. Hlano. Bono le bo profit. Le hotlo tsa sala le disiso tshilela.
That's exactly.
Ke ona hantle ntwe a tle ngo mulela yona. Ine ene e tlae. Intano ba bofela. Jo le bo siu bona re tla fumana seo di ntotse o di le sona. Le bo bona ka mori atametse mmono ka teng.
And then next Sunday
ni hade sonda sala tle ngo kinya lo hloma misa di elemente tsena tsa dina. Mori eminteng han.
I love him.
Ke a murat.
Israel returning.
Israel e khutlela le haeng la yo. Israel, ere ke bua taba ena jwale ho santse ke ya gola ha e thepi. e re ke bolela taba ena. Yona hora eo Israel e fetohang setšhaba.
The reason I've always believed for my classure that there was something.
Lebaka leo ke nnileng ka dumela ka lona ka pela tlelase ya ka mona ke gore ke tla ba le kabelo nthong e nngwe pele ke šwa ya go gotlisetsa Israel ho
Morena.
Bane yona hora eo go latela chart ya Pan American eo Israel e ne e phatlalatswa e le setšhaba kgetlho la pele dilemong tse dikeditsepedi go tloga e kgalane e se setšhaba. E ne e le yona hora eo moreng eo hantle mohlaneng eloi la morena le ne le kopana le nna kwana le nthoma go ka efangedi yona ntho eo motsheanong wa supa 1946.
It's restoring the hearts of the children
back to the father and the hearts of the father to the children. And the children. Mulaetsa. Le mohang, Malaki wa bone, e seng wa boraro wa bone.
Another thing,
ntho e nngwe mohlabile mora wa ka le nna, Wena N. Baxter, re le leetong le yang Palestina, ka morago ba re kopane le bajude, ha Wena Agarbrai, mme ba bone tshebeletso, Louis Petros, o ne a rometse dibibele tsena hodimo mono.
Mme
a re, bajuda ba ile ba tla ba re, ba o ka bitsa sehlopha sa baetapele ba Israel. Ke bolela e seng borabi ba batšha bana mmogo le dibuka tsotlhe tsa bona, empa go bitsa baetapele ba nnete ba Israele ga mmogo. Mme re badile testamente ena e ntšha. Mme re a tseba Mesia mohla a tlang o tla re bolela dintho tsena jalo ka mosadi mane Samaria. Re a tseba Moshe o boletse ga Mesia wa rona e tla ba moprofeta.
Mme
ga o ka ba bolelela wa ba bontsha ka lengolo leo leo re tla kena go lona molaetsang wa bosio bona gore ba ne ba loketse ke go fifala mme le dipelo tsa bona di kgaolo e le gore legadi la baditšhaba le tle le kena re tle re fumane nako ya pheko go baditšhaba mme dipelo tsa bona di ile ka thatafatswa jale ka mehleng ya Josepha le jalo jalo. Mme o ntano o beya bajude bao madulong e be o bitsa batho bao letsheleng leo jale ka o yetsa go baditšhaba bana mona ka tshusumetso eo ya moya gobane ba itse ga Jesu ena ga e ne e le Mesia eo le mantswe a gago e le nnete e tla ba gašwa le wa phela mme ga e ba a phela o tshepisitse ka gara ba gae mohlanka wa gae bahlanka baruti wa ba gae mme ga re ka mmona a etsa pontsho ya moprofeta re tla dumela gore ke Mesia. Ke taba e phethaetseng ga kakang hantle gagolo ga o le jalo seo se tla etsang setšhaba se tla tswalwa ka letsatsi le leng gara baetapele e mole e mongwe wa bona o tla re re a e tseba ga rabi eo a rialo go fedile setšhaba se tla tswalwa ka letsatsi le leng Iseraele e tla tswalwa ka letsatsi le leng mme ke ne ke le leetong laka mme ke eme Cairo e kgapetsa ke tshwere tikete letsong laka go setse nako ya metsotso e 15 kapa 20 ya go tlhaba mogosi ba le mothating wa go bitsa mme ka theoa go bona sekotwana sena sa ebony peo e nyenyane e entsweng ka ebony ka lenaka la tlou mme ke ne ke tla e romelela go motswalle wa ka wa ngaka ngaka Sam Adel bakeng sa boima ba pampiri mme ke ne ke e shebile mme ntho ya re gonne gore ga e so fitlhe e tshole Palestina ka baka leo ka nagana e ne mpa e le nna ya naganang go mme ka tswela pele ntho ya re ena ga se gora mme ka potela ka moramo ao wa difofane ka phamisetsa tlho ya ka go modimo ka re modimo ke wena yana bua le nna gathe ena ga se gora e tshole Palestina ena ga se nako ya bakeng ka tikete ya ka ka e fetola mme ka tloa moo ka ya gaola le Roma le go gotlela Lisbon mono ga maportukese mme o tloa moo go gotlela United gora e ne e so fitlhe bogobo ba baditšhaba bo ne bo e so tlale go fitlhela setlhotlholo sa senwelo fela empa go tla etela tsatsi le leng mme modimo o tla romela motho e mong mono e le moprofeta mme o tla ba godisa Ke a tsheba modimo o tla mo hlahisa hantle jwale e leng gore ke mang go mo hlahisa ka pele. Ke dumela e tshwanetse go tla. Taba ena re e tlhatlhobela lebaka leo gore re gaufi haholo. Mme gopolang motsotsong o bajude ba amogelang Kereste kereke ya baditšhaba e tsamai. Dikotsi di nto tshollelwa godima baditšhaba matshwenyego. Mme go tla jwang ga batho baruti ba bagolo ba ruta mme ba shebile bibele ena tsena mme ba re kereke e tla feta matshwenyego godima go se lengolo ka gara bibele le e bolelang ga bana ntho e leng monna o ne a re go nna ga sekgale ya golo a re o sister nexpision o rutile o ba kereke e tla feta gara matshwenyego goba motlhango re tla ba masedi a phatsimang. Ke Israele motlhango e seng baditšhaba. Baditšhaba ba se ba ile kereke ga ba lokela go feta gara matshwenyego. Draponi ya phusalatsa metsi molomong wa yone kgaolo ya lesomele ntse supileng mme ya lwana le masalela morwetsana ya robe e se kereke ya nnete e se e tsamaile e se e le selalelong sa lenyalo bakeng sa tsena lekgati la nako mo selalelo sa lenyalo se tlabe se tsweletse beke ya go qetela mme ke motlha matshwenyego a kenang ga ditsie le ditlhoriso di tlhaela kereke dintho tse ka ntse e be qetelelong kgaolong ya lesomele metso robong ke eno a e tla le monyadi wa gae. Halleluja morena wa marena kgosi ya dikgosi diaparo sa gae se enwe mading mme magotla a legodimo a palame dipere tse tshweu ba tla le ene yeo a e tla go nka tulo tsa gae bakeng sa dilemo tse sekeng amen o
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name.
Etsa jwang ka o le godisa phelong ba lo le phele bophelo bo jwana go bakareng ke eo motlhanka wa Kereste ke ka moo le godisang lebidi o a re boneng o na ga le morati o gidi tlhokonyana ya rona jwale sejelong gale ee go jwalo lesea la tswalwa go pholosa batho seleng sa bone. Johanne o mmone le bopong konyana ka mehla konyana eo e tshwereng ditiso tseo tse supileng yena fela legodimo le lefatshe ya kgonneng go e nka
A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name.
Rata o rapela ha le rati jwale ha re ke kereke e utlwa thero felo e tsamaya le
yone
empa re tla kereke e morapela mo rapela ka moya le ka nnete le utlwile nnete ke lentswe leo le a bona jwale go rapela ke o itlhalosa go yena ka bo wena le a bona o ke rata monna eo wa galelia re fele hlaso mono e mong ha wa etse ba thedi ya le bala jwale arbone
Love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He was forgiven of every sin and a deep place within. He said, come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. For oh, I love that man from Galilee.
Listen, Sena.
The woman at the well, he altered sins itself. How five husbands she had at that time.
Again.
She was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, come see that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Ya murata, dieta juano. Pilu yo se ya kaleta juano. Na ha baba te.
Wonderful, Jesus is to me.
What is he?
Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise
his name. I didn't know Mr. Sotarna, Mirina Hane.
But now I'm found, I'm free from condemnation.
Nations are free, no matter.
Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, he's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise. Prince of Peace, mighty God,
e na hane.
I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does he do? Keeping me from all sin and shame.
What's the pame?
Oh, wonderful is my Redeemer.
Tell him all.
Why keep pulling seats? Get tired. Why keep making you so high? Gonna come out to our party. Hey, buddy, deal it. Jwale ka gona le ratane. Ba ne ka re o sa rati e o mona mona. O ka rata jwang e o o iso mona. Ha re tikane ka le tsoho dire.
Don't we love him?
Na hari murati, na harate. Relebo amurena, runa Jesu hakakang harate. Bona ankina lelo na kamisa isita lo fisisa. Na le na kefela ki veke tsa Daniel tse mashima supile.
Oh,
na hari murati, yeta joang. Pelan fera o chapinun salo. Jesus, re bona re atamela ntho engwe.
Isaiah the prophet
has spoken. Mo profeta Jeremiah o buile ka yo.
Daniel
o ile a hetla me a bona seo ba se boletsi. Ya fuduwa pele ya ha.
He set his face towards.
Ne a libisa sebatla o sa ha e nna le godimo. A itima dijo ka masina a mahwa a shile melo.
He wanted to hear so he could.
Ne a batlile go utlwa a tle a tlhokomedise batho. Morena re bona ka dibuka le rona, buka ya hao, buka ya Esaya, buka ya Jeremia, buka ya Jemisi, Johanne, Luka, Mareka, Mateo, buka ya ditsheno, dibuka tsotlhe tsa hao gore re atemetse qetelo. Mme re lebise sefatlhego sa rona nna le godimong. Tapelo, mefielo, mfumana mo re phila morena.
We begin to see daylight breaking.
Re tala re bona mafube a hla. Me morena re tla ho wena. Melo tsa rona di sheba ho wena joale. Re bela ka thuko buima ka bong, sibika sing. Ho se dumele ho hong le ho hong ho nyanyane ho ka re tswasa nga bonolo. Re ha malapheng o re bile tso modimo. Ka tsebo ya hore nako ya rona e lekantso. Jana le fatsa batho bana ba ka mona morena ba o rata. Iba hao batswile ke wena ya senola.
We pray that you'll grant these things.
Re o rapela hore abela dintho tsena re sa o emetse. Re fetha pa ma entle ya o badisisa modimo. Re fe kutlwisiso. Re kutlwisa bosumbona hape re ntshafetse.
Lord, anoint me this afternoon.
Morena ntlotse thapameng ena o ke sa bala morena. Bakeng sa morero ona wa ketelo ya gabariele wa megatlhelo e tshelela. A eba gabariele a tlile o eta le o fana ka moelelo wa megatlhelo e tsheletseng morena. Re tshwanetse go tseba go re bala ka dibuka mme re a tseba go ba re gaufi ka baka leo re rapela gore o tlo re senolele yona phirimaneng ena sonta se tlhatlhamang morena o modimo ke nyamatsatsi ao ka gare ka mono a ke tsebe jwang empa o ka re fitlisa gantle nakong fana ka senang tate re shebile go wena re a ratana mme madi a Jesu Kriste mora modimo a re tlhatsitse sebeng sotlhe re shebile go wena jwale.
Help us as we wait on thee, Father.
Reduce ourselves, Emma, and Daddy. Guide us, Umrena Waruna.